Here's another one. Here's another one. Here's another one. Touch.
Yake nyama bila mfupa mie na meza. Akinipa sita sita mie ndaweza. Akipandisha na mori na legeza. Haya mapenzi kayumba umekoleza. Chuchuma unibonde, unipe mayo. Uniteke mimi totola na Nairobi. Kajala makonde, waone choyo. Insta tu wakomesha kwa yetu kiki. Ata kifuma ni airport. Ata nipule fairport. Mina ngangani airport. Shajifia bote chuma kwa chuma na moga cheche. Mwenzenu napewa weka tuweke. Nikimuna napanda kidete. Uwa uwa uwa.
Hey, tama nikatongo zemala ya pili hapo me.
Mumbai, Mumbai.
Hanitili eni bwata koloke akili hapo me.
Mumbai, Mumbai.
Hey, hapo me.
Mumbai, Mumbai.
Anitilie ni bwata koloke akili.